yali ayogera na bulungi ganempisa nazo nnungi ekyo kyampugula omutima yagubikula tyo kati njogera linnya lye byokka wabula lavu wano wetusiza kati ntunula ng'omuzole naye kangume lavu gimpadde buli wentunula njirengera sikyanoonya mufumbi nange kenkuzudde omulungi jeni wange onabanvumanga kati njagala balabe nafuna basinga omulungi yekwe sikyanoonya wama kenkusanze gwe wange jeni wange onabanvumanga kati njagala balabe nafuna basinga omulungi yekwe guno mukwano gompasiri gwevuma kuba unziza buto kirabika wafuna ku gulyo gwa Adam and Eve oli wanyo amazima watende kwa mulavu wabangulwa nomponyeza bano banalujja ekituufu njagala nange kimanyo njagala nawe kimanyi bwentyo nze nasalawo okukwagala forever ndi ever tenjibeera nawe forever sikyanoonya mufumbi nange kenkuzudde omulungi jeni wange onabanvumanga kati njagala balabe nafuna abasinga omulungi yekwe sikyanoonya wama kenkusanze gwe wange jeni wange onabanvumanga kati njagala balabe nafuna abasinga omulungi yekwe soka banimbo mukwano zena nene tamwa choka gwegompa munango linga gusubuza mbebi njagala mbere nawe ulichoyagala gwengandeta njagala tuzala bana tuzale nawe kubana sikyanoonya mufumbi nange kenkuzudde omulungi jeni wange onabanvumanga kati njagala balabe nafuna abasinga omulungi yekwe sikyanoonya wama kenkusanze gwe wange jeni wange onabanvumanga kati njagala balabe nafuna abasinga omulungi yekwe